Yanibingelela ma Afrika, nginithulela uCrossholder DJ. Nilalele streetlight car, inkosana yenu yenza into ndilo nohlevala. Bakhushukela umlilo nolaka phinda bakhwethe. Bazilala kanjani, inkosana ngisandela ubani. Bathing me back to the bar, umnani udlala uCrossholder. Seshilo yena kusakhile, nakho. ngiyanibingelela ma-Afrika, nginithulela uprosolda DJ. Nalele street light card, inkosana yenu yenza into mzibe nohlevayo. Bakhushukelwe umlilo nolaka phinda bakhwezele. Bazulala kanjani street light card kuba ngoshumaselofayo. Ba-take me back to lofayo. Umnani udlala uprosolda, seshilo-ke nakwisakhile dako. Ngithulela uprosolda DJ. Nilalele street light cards, inkosana yenu yenza into mzibe nohlevayo. Bakhushukelwe umlilo nolaka phinda bakhwezele. Bazulala kanjani street light cards kubuka ngoshuna sendofayo. Ba-take me back to nofayo. Umnandi udlala uprosolda, seshilo-ke nakwisakhile dako.
Start a track, I song is for me, for my
ngiyanibingelela mafri nginethulela uprosolda dj ngilalele i-street life card inkosana yenenza into ziyo nodemali bakhushukelwe umlilo nolaka aphinde abakhwezele bazulala kanjani i-street life card kubuka ngoshuna sendofane ba-take me back to ndofane umnandi udlala uprosolda seshilo-ke nakusakile ngakho ngithulela uprosolda dj ngilalele i-street life card inkosana yenenza intombi zibe nohlevala bakhushukelwe umlilo nolaka aphinde abakhwezele bazulala kanjani i-street life card kubuka ngoshuna sendofane ba-take me back to ndofane umnandi udlala uprosolda seshilo-ke nakusakhile ngakho Cross all that teaching, then it ain't like us. inkosana yenenzi into zibe nohlebala bakhushuke nomlilo nolaka phinda bakhwezele bazulala kanjani streetlight cut kubuke ngoshuna sendofayo ba-take me back to nofayo kumnandi kudlala ukrosulu seshilwe ke namisakhile lakho Soldier DJ, lalile street light car, inkosana yenenzi into mzibe nohlebala, bakhushuke nomlilo nolaka phinda bakhwezele, bazulala kanjani street light car, kubuke ngoshuna sendofayo, ba-take me back to nofayo, kumnandi kudlala ukrosulu, seshilwe ke namisakhile, lakho. Thank you. Yanibingelela ma Afri, nginithulela Frosolda DJ. Ngilalele street light card, inkosi naye nezinto zibe nohlevane. Bakhushukela umlilo nolaka aphinde abakhwezele. Bathulala kanjani street light card kuba ngoshuna senofaya. But take me back to nofaya, umnandi udlala Froso. Seshilo-ke nakusakhile nakho. Ngiyanibingelela ma Afrika, nginithulela Frosolda DJ. Ngilalele street light cards, inkosi naye nenza into zibe nohlevane. Bakhushukela umlilo nolaka aphinde abakhwezele. Bathulala kanjani street light cards kuba ngoshuna senofaya. But take me back to nofaya, umnandi udlala Frosolda. Seshilo-ke nakusakhile nakho.
Come.
da DJ. Nalele street light car. Inkosana yenezinto zibe nohlevane. Bakhushiyona umlilo nolaka phinda bakhweze. Bathulala kanjani street light car kuwe ngoshuna sendofane. But take me back to the fire. Umnandi udlala ukhrosu. Seshilo ke nakusakhile. Nako.
Sishaya amahit amaningi amaningi ngabuza lapha kini noma masifika khala baningi abaningi ngabali ngabali angithi mangiphethe pro sishaya amahit amaningi ngabuza lapha kini noma masifika khala baningi abaningi ngabali angithi mangiphethe pro sishaya amahit amaningi amaningi ngabuza lapha kini noma masifika khala baningi abaningi ngabali angithi mangiphethe pro sishaya amahit amaningi
Nehlanya umabhidlibhidli umabhodla udaka abanye ke bathi usichathulo sikamele mlalela umakhanda agobo ke shu uzarisi ana usoyazi mphetheke yona inkosana bariki brusul asibe sibonga thank you baba thank you
Ngiyabingelela maAfrika. Nginithulela uProsolder DJ. Nilalele Street Light Card. Inkosana yenu yenza into zibe nohlevana. Bakhushukela umlilo nolaka phinda bakhwezele. Bazulala kanjani Street Light Card kukhuphuka ngoshuna sendofaya. Ba take me back to ndofaya. Kumnandi ukudlala uProsolder. Seshilo ke nakusakhiwe. Dako. kwese bathulala kanjani street cards kubuye ngoshuna sendofaye but take me back to ndofaye kumnandi udlala ngokhosu seshilo yena kusakhiwe ngakho Yanibingelela ma-Afrika nginethulela uprosolda DJ nilalele i-street light cards inkosana yenenza intombi zibe nohlevane bakhushukela umlilo onolaka aphinde abakhwezele bathulala kanjani i-street light cards kubuka ngoshuna sendofaye but take me back to ndofaye kumnandi udlala uprosolda seshilo yongena kusakhile ngakhona But the lala got chance to tell Kati who won't do nothing to fight. But the people who fight, not in Shalom no soon. Say she look in a second.
Thank you, Bob. Thank you, please. Ngiyaba kanti Nehlanya umabhidlibhidli umabhodla udakabanye ke bathi usichathula sikambele mlalela umakhanda akubhobo ke shu zarisi ana usoyazi mphetheke yona inkosana ariki brusul asibe sibonga danki baba danki please.
Super, 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 super smartphone lawa apaya paya chale.
Yanibingelela mapi, nginitshilela Frontola DJ. Ngiyalile street like card. Inkosana yenu yezinto zibe nohlevane. Bakhushukela umlilo nolaka phinda bakhwezele. Bathulala kanjani street like card kubuka ngokuthi unasendofane. Bathik me back to no fine. Umnani udlala Frontola. Seshilo-ke nabisakile. Ngambona.
You treated me mean. Oh, yeah.
now so yazi ngiphetheke yona inkosana bariki prosul asibe sibonga thank you baba thank you please
ngiyanibingelela ma Afrika nginithulela prosolda DJ ngalile street light card inkosana yenenza intombi zibe nohlevana bakhushukela umlilo nolaka kinda bakhwezela bathulala kanjani street light card kubuka ngisho unaselofaya bathake me back to lofaya kumnandi kudlala uprosul seshiloyongena usakhile nankoa
Ooh.
sawubona wena mlaleli into enhlanya umabhidlibhidli mabhodlu dakabanye ke bathi usichathule sihambele mlalela umakhanda gobo ishu sarisi anawusoyazi ngitheke yona inkosana ariki brusul asibe sibonga danki baba danki please.
Tango.